Yeah. Glory super God. Lawama shetani na bangi. Momember urudi home na hope. Pastor naenda na ganji. Small talk you kwa job.
Yeah.
Ubaya ni ya ilipangi. Nme maintain na jisikizia msinita kam ni kanji. Ini miracle baby. Naona ni kamna ni dea. Mali nilikuwa misikuwa tana care. Pembe zao zikanza kumea. Sawa kinitaja na kwanga aware. Kloto na tafta naeza wapea. Lakini staki sosi wapei. Watalan kujitegemea. Usi confuse ila ujuaji na kuona nae na confidence. Kamu usha change na unapewa lift. Sijuta kwa nani ukibai kibenz. Ka usha forgive usiwai revenge. Ka wezi swim usidive depend. Wezi convince unafanya kazi. Mini kwa kazi yodali kutrend. I'm dope like, who you imagine you're dope like? Who you discussing at home like? Take over game bila cosign. Most of my day niko offline. Beep. Na live life on a rap, yeah. FYI sina WhatsApp, but kuna wifi na kuna bag. So glory super god, Lawama shetani na bangi. Momember urudi home na hope. Pasta naenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubani ya ilipangi, yeah. Me maintain na jisikizia msinita kam ni kanji. Sijaidu cocaine, sijaidu nga vein. Mokoro hafai kukomplain. Tangu niende solo si life ime change. Style kujua taka tisho ni plain. Unasaka dono na tiko ni fame. Ubaya tu mwisho ni pain. Umeti tangu ninge game. Na hapo tundo mna remain. Society kwa pena blame. Shida za society kwa Mary Jane. Na kitu society na itazi main. Nikwepuka poverty na hizo machain. Nafunga wa junior nazo kwa brain. Na juicio za chuma mnaona ni game. Mnogo pa kukua irrelevant. Iyo mini shaji train for glory mupe god. Lawama shetani na bangi. Momember urudi home na hope. Pasta nenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubani ya ilipangi. Nme maintain na jisikizia msinita kam ni kanji. I'm sorry I might have missed your call. Miss putangi trees na bong. Nme kwa mkali since day one. Swezi badilisha form. Expert pay me in cash in expert. Nme sema so much inafa kwa sing along. Kau ni kanji misperform. Team zima ina celebrate. Like we planned it all along. Bado tuna elevate. Jotu say we're far from done. Visions niki meditate. Na jionanga number one. Na ya pasi democracy and my time in office just begun. Glory mupe God.